Nexus. I just don't know what Lush wants.
It's Nexus, baby.
Hey, give you money. Rush.
I call you first time, baby, how kupokea. I call you second time, baby, how kuongea. Akili unachanganya, homie, now fair. Keep calm, slow down, kidogo.
Staki kutukana, staki kuongea. Bila unavyofanya, mimi naona fair. Mambo ya kitwana, japo siongee this time. Like, no, no, no.
Mambo na yale yalikuisha, ukasamehe. Ukasema tuanze ten. Sakafa mbona unayarudisha. Sufficient role, baby, girl, oh, oh.
Tatizo lako shako zoesha, uendelee. Ukikosa unarudi, upunguzi bali unazidisha. I don't trust you no more, not a who.
Haliso nzuru na kizidi sa kibura ya mateswe na choma. Hila wepo unaona, hila mwaza kona koma, koma.
Sina kibuli kiukweli ila pia sina moyo wa chuma. Baby ukikosea inauma, nina moyo.
Tufanya yaisha tuendele. Sita kwaga wachekele. Kama nyundo nigongele.
Okinuna unanitisha baby. Maza kumi sita kivita baby.
Unajifanya drama king, unachosha balava. Viatu vyangu mimi first. Sinaga saba mala sabini. Miso na visa wala isu wewe.
Oh baby no, sifanye vyo. Usiye sabu kaisa bati. Take it slow, tunayamaliza na yanakuisha.
Wengo, unajitakasa. Ila wepunda mateke nipacha. Unajivunga kobe kumbe kasa. Oh baby unanichosha. Sinitishi na madrama. Mapicha picha patashika kupigana. Mabisa visa yote inamana. Na yote tisa usioni na kubana.
Basi tufanya yaisha tuendele. Sita kwaga wachekele. Kama nyundo nigongele.
Kini na unanitisa baby.
Basi tufanye yameisha baby.